Injir oo ku noolaa Britain tan iyo sanadkii 1960-kii waxa uu ka soo shaqeeyay wargeyska Ingiriiska ee bidix u janjeera ee lagu magacaabo The Daily Mirror, barnaamijka baarista ee telefishinka ITV iyo wakaaladda wararka ee Reuters. Waxa uu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee telefishinka isagoo lagu abaalmariyey filimkiisii documentary-ga ahaa ee uu soo saaray sanadkii 1997-kii, kaasoo uu magac daray dhimashadii aamusnayd ee Cambodia. Waxa uu ku kashifay heerka uu gaarsiisnaa xasuuqii Khmer Rouge-ka. 1999-kii ayuu soo saaray documentary kale oo baarayay khatarta caalamiga ah ee jabhadii Khmer Rouge. Biljar waxa uu caan ku ahaa mucaaradnimadiisa siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo boqortooyada Britain. Waxa kaloo aad u dhaliili jiray sida ay Australia ula dhaqanto dadkii asal ahaan loogu tegay dalkaasi. Sanadihii lasoo dhaafay waxa uu ololeyn jiray in lasii daayo aasaasihii Wikileaks Julian Assange, kaas oo dagaal dheer la galay in aan loo gacan gelin Maraykanka. Kevin Ligo, oo ah agaasimaha maamulka ee warbaahinta ITV, ayaa ku tilmaamay Biljar inuu daawadayaasha u soo bandhigay heer falanqayn iyo ra'yi naadir ah in lagu arko telefishinada waqtigan. Waxa uu lahaa cod tifaf tiran oo cod gaar ah oo si weyn uu isticmaali jiray intii uu ku jiray xirfadiisa filim samaynta. Sida uu sheegay, Kevin Leibo, oo ah agaasimaha maamulka ee warbaahinta ITV ee boqortooyada Britain.